kwanza upendo baraka ni kuchunge ntajisumbua wejichunge tu mwenyewe na sikufunza taraka mangapi ulinikosea ila bado nipo nawe hata wanite soba waseme umeniroga kukwacha ndo siwezi nimeridhia yes she's my number moja wengine watangoja aniongeze mapenzi nizidi kolea pale napopona
shula la la shula
ya rabbi moyo
shula la la shula
pale napokusikia
shula la la shula
shula
Okay.
Wewe utali mtunza siri zangu watakiwa sina wanivumilia na kuamini nitapata tafadhali linde roho yangu cha kukupa sina tena na kupia haki ya Mungu sitokwacha
kama ukinipenda sana
taringa na wewe taringa.